Elinye lamaphutha amakhulu singawenza ekukholweni nguJesu, ekubizweni ngokuthi singamaKristu, ngokuguqula ubudlelwane obakhelwe impilo ende, yebo, ingunaphakade. Qede thina sibenze inkolo, gcine sekuyinto nje yokulandela umfuma wey'nqubo ey'thile. Angikubengelele, phinde ngikwamukele futhi engosini efresh, ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Singaqinisekisa ukuthi kuney'nqubo, noma ibonakala noma ingabonakali. Zikhona kubo bonke ubudlelwane. Kuney'nqubo emshadweni ukuthi unkosikazi nendoda baphathane kanjani. Nakanjani kuney'nqubo mayelana nokuthembeka. Angiyikhiphi nomunye wesifazane. Izinto ey'njalo nje ey'sobala. Kodwa uma umshado usuphenduka inqwaba yemithetho ney'nqubo, ngoba kuyikho kumele ukwenze, sekuwuhlobo luni lomshado lolingempela. Uthando selimelwe ukuphoqeka. Ubudlelwane bona-ke sebuyini manje. Futhi nebala. Ikhona lapho khona uhambo lokholo lwabaningi lufike liphele. U-A.W. Tozer uyibeka kanje. Usosayensi wesimanje ulahlekelwe uNkulunkulu ephakathi nakho kumangazwa kwakheka komhlaba kaNkulunkulu. Thina maKristu sisengozini yokulahlekelwa uNkulunkulu siyiphakathi ezweni likaNkulunkulu. Mlaleli, ingozi enkulu leyo esingayenza. Ukufunda izwi likaNkulunkulu ngokusengathi inqwaba yemithetho ethiwe fu yalethwa phezu kwethu esikhundleni sokumkhonza ngothando oluvela kuye. Emkhulekweni wakhe uJesu lo waseGetsemane ovelele awukhuleka ndukuba aboshwe, ubeka kanje kuJohane 17:3. Ukuphila okuphakade ilokho kuba bazowena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Qaphela ukuthi akayichazanga impilo yenginaphakade njengokwazi ngoNkulunkulu, kodwa ukwazi uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, ukuba nobudlelwane noNkulunkulu obujulile kwingaphakathi lethu, futhi inginaphakade liqala khona la, yebo, manje impela, mazi uNkulunkulu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola le devotion ye-fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kule nombolo yethu 067 706 0077. Kanti angiphinde 067 706 0077.